Ikoraniro ryabereye mu nkambi y'impunzi yo muri Angola. Ku itariki ya 25 na 26 Gicurasi 2019, mu nkambi y'impunzi ya Lovwa iri muri Angola, habereye ikoraniro ry'akarere rifite umutwe uvuga ngo "Gira imbaraga", mu ndimi ebyiri arizo Iringara n'Ikiluba. Iyo nkambi iherereye ku birometero 1,022 uvuye mu murwa mukuru ariwo Luanda. Iryo koraniro ryakurikiranywe n'ababwiriza 177 hamwe n'abagize imiryango yabo baba mu nkambi ya Lovwa. Abagera kuri 380 bavuga Iringara bakurikiranye iryo koraniro kandi habatijwe abantu 3 bavuga urwo rurimi. Naho abagera kuri 630 nibo bakurikiranye iryo koraniro mu rurimi rw'Ikiluba kandi habatizwa abantu 6. Abenshi mu bari muri iyo nkambi ni abahunze imvururu ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abavandimwe bacu ntibashobora kujya amakoraniro hanze y'inkambi kuko amabwiriza y'iyo nkambi atabyemera. Ku bw'ibyo rero, ibiro by'ishami byo muri icyo gihugu byabateganyirije uburyo bwo gukurikirana iryo koraniro kandi byabubakiye amazu y'ubwami yimukanwa. Ayo mazu y'ubwami akoreshwa n'amatorero 4. 3 akoresha ururimi rw'Ikiruba n'irindi rikoresha Iringara. Ku itariki ya 24 Gicurasi 2019, nibwo umugenzi usura amatorero n'intumwa y'ibiro by'ishami bageze mu nkambi ya Lovwa kugira ngo batunganye ibikoresho by'indangururamajwi ndetse na platifomu byari bikenewe. Nubwo abavandimwe bacu baba mu buzima bugoye bwo mu nkambi, batanze impano zirimo amahema, ibiti, imigozi, imisumari ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Iryo koraniro rirangiye, Honore Lontongo, akaba ari umukozi w'itorero rikoresha ururimi rw'Ikiruba, yaravuze ati: "Kubona ikoraniro nk'iri ribera hano mu nkambi mu bimerere igoye bituma twumva ko Yehova twitaho mu rwego rw'itsinda kandi akita no kuri buri wese ku giti cye. Ubu ndishimye rwose. Dukomeje gusenga dusabira abavandimwe bacu bavanywe mu byabo n'imvururu za politiki ziri hirya no hino ku isi. Twizeye tudashidikanya ko Yehova azakomeza kubitaho mu buryo bw'umwuka kandi akabaha imbaraga bakeneye aho baba bari hose."